Nabele ndo ya utani Ninde kuna Uba ina shati Kutwa nziza na shati Nabele ndo ya utani Ninde kuna Uba ina shati Kutwa nziza na shati
Wasn't about to look for my
soul.